tena Bwana umefanya mambo makubwa Bwana umetenda mema Bwana umefanya mambo makubwa Asante Yesu kwa wema wako Bwana umefanya mambo makubwa Asante Yesu wewe ni mwema Bwana umefanya mambo makubwa
Bwana umetenda mema Bwana umefanya mambo makubwa
Bwana
umetenda mema Bwana umefanya mambo makubwa
Bwana
umetenda mema
Bye. Let's read this through. Give among a chest. Put them back. Lama. Where's he? Give among a chest. Hey. Baba. Where's he? Let's help them. Give among a chest. That's right. Kia bonga chair.